baby. Oh, baby, 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 way.
Bani music,
baby, way. Bani music. Oh, baby, baby, baby. When I'm in Sosina, I slay. Baby, that's what I say.
Ukiwa mbali nami, na misi wepo wako. Yo. Phone call, nisikie sauti yako. Fumba fumbuya ni jia sura yako. Napokuwa mkweke na kumbuka utundu wako. Thamani ya pendo langu kikutosha kwako. So perfume na misi ya sholako. Chako ni chako na changu pia ni chako. Kima haba wideka ni kisi mini wako. Punda kigundua kwamba mnamonea. Yo siku ambayo hata bubu wataongea. Mdekeze kwa to love mapimbi watangojea. Bless weka ndani usicheze kwa tapotea. Tasikia I love you Machi tu December. Miaka inakwenda magu machi ya uchumba. Penzi la kweli likiwepo paradise. Penzi la uongo naweza paradise.
Tashina nishwa na nani baby. Baby, baby. Umo kwangu mimi moyoni wewe. Wewe.
Kwa body data, tabia mila ya nafaa. Juu ya snare guitar, nasifia ichi kifaa. Yeye Mr. Westa, hakuna anayekataa. Huko nyuma walo picha, stoli za zama futa. Sweetie malaika, unaweza kuhadaika. Kwako nimechizika, mavumba na yashika. Napenda unavyoleka, tabasa mukicheka. Napochoka nikikona na rizika. TV ye remote mengi anatuongoza. Wanaotaka wakikosa ndio wanaoleza. Utasikia teacher madem kipofu amesha kufa. Mwanamke kichoka jenga kuto sibe nyufa. Utasikia I love you machi tu December. Miaka inakwenda magu machi ya uchumba. Penzi la kweli likiwepo paradise. Penzi la uongo naweza paradise.
Utashina nishwa na nani baby. Baby,
baby utashina nishwa na nani.
I love you, March to December.
Hey baby.
Penzi la kweli likiwepo paradise. Penzi la uongo naweza paradise.
Baby, 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 baby. Yeah, yeah, yeah. Oh, baby, 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 I choose I. What I'm used to see, I delay. Oh, baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby. Baby way, baby way, body music. Oh baby, baby, baby. Baby, that to say. Oh baby, 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 baby.